What's up, man? Wrong safer manzi. Yeah, skia.
Yo, tuna mock design to make a gangster. Ngarambo giuta jua hisi dikwara. Labda lojo amuso ndo 6 feet. Pigia rende skia safer jina trend. Mini mgori kangoma siyoti na jirate. Kuna mse amenipinjo nina trend. Bizi yangu ya kwanza nilipiganga nikirap. Chiki ule mse analeto top ndani ya workshop. Pari moja ya pili nazuko unazua. Nachapiwa ni chef 5 feet ninazua. Umebant, umebant. Kwani likuwa taka nishie na una makali na song yetu na trend. 1, 2, tukigo through kwa yo trend. Kama river, tukimook ni kungofu. Tukikuwa gudha wanyonge ndo kitu siudu. Kuna cocktail na dura na inazuda. Mboka doba kusundwa 6 feet. Rende ni wrong kukazia na cypher ni wrong. Hatutamu kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Mabari kumebant kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Mabari kumebant kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Mabari kumebant kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Kusundwa 6 feet. Yeah. Manadrila. Yeah. Henry Spark. Wrong safer manzee.